Ubusuma isonde mwapanga Ubusuma abantu mwabumba Imiti inamane nimana Yonse fini mwebo mwabumba Oh, yawe ni mwe Katula ni mwe Chilolo ni mwe Mweleza oh Yawe ni mwe Katula ni mwe Chilolo ni mwe Mweleza oh chinshi
Chinshi Ichinga mfumya Kuchinso chenu yawe
No 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 no
Chinshi Ichinga mfumya Kuchinso chenu yawe
Chenu